hisia uenda sio lengo lake, bali natokea chanzo ni udhaifu wake.